cause I'm here to please you, baby. Silently, baby, you've been hiding. Itingo zako, zale kaya. Itingo zako, kusiskora. Ngingasunduza zonke indaba for you, baby. Ngingasunduza zonke. Ngingasunduza yonke imfula for you, baby. Ngingasunduza noma yini. Konke, konke, konke.
Jelly tingles, I'm gizzard cold.